Shani na na maya na ne na no zari de na 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 re di de na 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 maya na 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 na. Una fanya mama mbayo mwanadamu awezi porikateni soni ladoni na masaya na shati ala masaya pa tori masayo na. Aya na masia, kenira na masio. My God, my God, my God, my God, oh my God, my God, my God. How fun it is, na kitu kiki. How fun. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe. Nimeama wimbo kwa sababu Roho wa Mungu ananiambia nitamke unyenyekevu, neema ya kunyenyekea. Ah, waimbaji tunyenyekea. Tetita rama baba. Unyenyekea jamani, wapigaji nyenyekeni.
So Thank you, Jesus.